Iran ani Arabi Saoudite sina ke jamana fla munu mena fonyonko nyonchela arabu gun kronfela la no e Middle East ye kosana kumanywa boloda hakli falen falen kadri kono ambi alayini okumanywa ka jigiseme bere basri geleaula munu be a jamana fla chela Arabi Saoudite chide a juruso nyemro Prince Faisal bin Farhan Al Saud kafola Amerik jamana ye akibariya utanu. Ambi kunkele kumanyoga munumbi lafia ani basiri nati amarala kanu. Amerik jamana chidanya juru chekeda nyamogo dankan. Iran ani Irak koronfeyan chekeda bolofra. Noe Jennifer Gavito ye. Deputy Assistant Secretary for Iran and Iraq at the State Department Bureau of Near Eastern Affairs. Ofanala here ani basigi tono kama Amerik jamana ye misalla ajira takasigi njeleyala Teheran ka nyon kuma nyoya segere kurala ni Amerik jamana ani P5+1 jamana wero Amerik ni Iran ka Iran fien farman benka noye Iran nuclear deal batoli inafo jenyoya walentabulo dafale Joint Comprehensive Plan of Action ni abewele fana JCPOA nyonye woro boludara nyina vien sigidala nga ubalaneno kabini juin kalola ani Iran maje halisa ka sigika fo korocheli dokoda owati kelen kono Amerik jamana nyangili bere aswahana fien farima Iran kama bito anona ani Iran ye akaswahana fien juguma dabaru nyeta bunyaka teme JCPOA noe Joint Comprehensive Plan of Action danchela Kuna foni baro sigila, Amerik chidenya juru chekeda nyamogo, noe Secretary d'Etat Anthony Blinken, ye ikanto vien. Amerik ye ajirako kumanyoga la, ni faraje jamana, noe Europe, demebaga o ni Rusila, ni Shin, ko utun labene, tigitigi kasegi JCPOA, noe Joint Comprehensive Plan of Action, batoli ula. Masirila, ni Iran tunjera ko sra kelenta ama. Fo bidona, Iran ma hatlina jira po walea. Akonya be ubolo nga utina janabile. Secretary Blinken ka fola. Geleya mi nyeshile auma uye Iran bila ka bara munu boloda aka subahana fien jugu dabalu noye JCPOA tablo bato baliaye. Minan kren kren de la fin ambe wile ko centrifuge dama fin uranium marali ana fania boya keme saradala muganfo bi worola. Ola kasegi JCPOA noye Joint Comprehensive Plan of Action ka folola daula te bolike ni watila ka benkan kuntono che. Misalila Amerik jamana fe chidea juru ye atabolo bela nyumaye ka sabati Iran tina subahana fien jugu marmafen noe arm nukleare latige. Nga dambi o sratege la ani asratege bika suruanya. Secretary Blinken ka fola. An sagona ani jigida ye anka deme bagaw jamana be ni lanyina la. Bise daniala Iran ka sigi ikoro. Anifana ka ye ni ambese ka sigi anko JCPOA. Noye Joint Comprehensive Plan of Action la.